Bana time utilize na miss tukiwa geri regrets like ningejota dead ningekubongesha daily na feel kamzazi kuna vile nili fail ili affect junior tulitengana too early na jua kuna pressure inaweza ku drain sauna kesho ukijikill na ma strain ukikosa ku try again ndo the only time ume fail.
When you king, when you queen, usikubali defeat. In fact, when you first born, usijaribu kukwit. Jikubali na ujipende, jitreat na ujitreat. Warazi wacha wakwende, usiwashow me retreat. Najua hauko fit, ni kungangana tu kufit. Kutembeza mikono, do stand up on your feet. Don't get mad, na watu wakibonga matope. Don't get sad, kauto shei we watoke. Jipatie motivation ya venye uta cry tena. Utabai motieta kesho, ukitry tena. Two wrongs, as jai make it right. Lakini hizo ni wrongs tu, when do they make it right? Si lazima u make it right away, but take notes and write away ya kumake it. Usichochwe na joto ya bulb, hizo ni fake hit. Wasikuchochwe na kushow love, juta fake it. Jite meeting jiseti, urealize ile vitu uja explore in plenty. Usijibabaisha na vitu peti, ati mapanti. Wachana na manyoya, mtu wangu we kimbizana na kibeti. Najua, kuna time unapata paranoia ukikosa supply ya lasti. Wali predict utakuwa late by 13, saya wa believe uko on your late 30s. Kuwa mpatient, take it easy, jata bless. Auko solo kwa hiyo road, ni wengi wenye stress.
Alia na mwana kosi ushuda, take it easy, hizi vitu uchukua mda. Auko solo wenge tumeblanda, seti kolo ndiyo weze shikanisha rada. Lena mwana kosi ushuda, take it easy, hizi vitu uchukua mda. Auko solo wenge tumeblanda, seti kolo ndiyo weze shikanisha rada.
Uko na case ni na case pia, uko na stress ni na stress pia, unajua ngapi tunavumilia. Amegeuka swara kuliko na msifu dia.
Naongea na Mola, nimeota marehemu akiniita. Hata masishi nilihata, kiona na smile jua nimekatisika. Najua Easter goita ni buy ya Bentley. Naduga Burberry but stress ni plenty. Nina Blackberry ya kushika wa wristi. Na go beyond limit bora timidishi. Nilikuit kushoplift, nikaanza kupush spliff. Nika notice kuna vile neza speed tukapone na music. Jeshi iji uplift bila kuwa district. Before ingie night shift, usikose exit. Trigger happy cup police. My youth wako deceased bila kuresist.
Alia na mwana kosi ushuda, take it easy, hizi vitu uchukua mda. Auko solo wenge tumeblanda, seti kolo ndiyo weze shikanisha rada. Lena mwana kosi ushuda, take it easy, hizi vitu uchukua mda. Auko solo wengi tumeblanda, seti kolo ndiyo weze shikanisha rada.
Uko na case ni na case pia, uko na stress ni na stress pia, unajua ngapi tunavumilia. Amegeuka swara uliko na msifu dia,
Juzi morio banal daddy scene. I called in, help people crying, kicheck history kwa news, kirit, picha kwa magazine. Damn, it's so unsighted though, I got a gut feeling, there's gotta be more. Yo, vile nimeanza hiyo story najua Joe umepanic. Moro alikuwa na two lives on one side and I move mom chuma nika. Yo deal metallics on the other side ukiuliza manei bota kushow. Yo, uyo msen mechanic. Remember, ametoka streets, hakuna mboka jayo duwa zina likuwa riko akisani. If time claim walikuwa producer Caliph. So, washa great mboka, natesa size asari. Yo, mapero wamesali, wakasari, wamechoka arazari. Wana hofi ya one day, yo, Morio ata end up too mchari. Damn, but wasn't it show Morio hana chance. If letuwa juu kuplay for kid, and you ain't story indeed. Yo, etu swag sababu Morio ametoka getu bana hana life. Ako 18 bana kona long life. Call you the weapon and intention to kill. But yo kwa lonely life, so kinda chance ya kuchange at the fire change. Otherwise penitentiary there's always his whole life. Damn, adu kwa tunajui tafikapo. Kaunenge mefanya hati Morio sana fikiria kudishi Adam's apple. came from family haikuwa able, haikuwa stable enough to put food kwa table. Alikuwa anajua sawa marefu, but damn, hakuwa na cable. Alikuwa msanii ange record, do it big, but hakuwa na label. Ange dream big, do it too big, but damn, hakuna debate ya kudream kama unaishi ghetto.